mansendlini uyadelela manje angenelwa mansendlini uyadelela manje angenelwa mansendlini uyadelela manje angenelwa mansendlini wena uyadelela manje angenelwa mansendlini uyadelela manje angenelwa mansendlini uyadelela manje angenelwa mansendlini wena uyadelela manje angenelwa mansendlini
mama wami utheta naye utheta naye kuye yedwa udala nibona ngiphila kanje nibona ngiphila Tumlilo na malanga be bavutumlilo nangulomlilo bavutumlilo na malanga be bavutumlilo nangulomlilo
Abangaboni sebeyobona mina ngeke ngkwazi ukuvakazela omunye umuntu kodwa thando lakho
mina ngizoshela bani
thando lakho dalimile sukumishosha lentando yakho
abangaboni sebeyobona
mina ngeke ngkwazi ukuvakazela omunye umuntu kodwa thando lakho
mina ngizoshela bani
nangulomlilo lilo 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 nomlilo lilo
Malanga
I'm ngiqhekile